mula na kone boy. Mula na kupa stahiri, hakupi unachotaka. Domana nimetulia na kukabidi mtima. Naridhi kifungu mbili, kukosa na kupata. We unanivumilia hata nikiwa sina. Minajua wapo walosema unifai, etia tuendani wanajichosha na kujipa tabu. Oh, wapo losema umetoka na Masai, tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu, ila mindo ni shapenda, shapenda. Sioni sisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Singoki kisiki, oh, nishapenda, nishapenda. Sioni sisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Agi singoki kisiki, musijipeta.
Mabu, 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 la 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 mabu. Mabu, 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 la 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 mabu. Hawapendi kuniona na wewe, eti nimekaa nimechu na wewe. Wanatamani niwe nimekwisha.
Fundi wa kuchamba, mnafanya kazi ya kanisa. Ridhiki haivuti kwa kamba, na wakumi apata gitisa. Mwenzenu fundi wa kulamba, tena na meza kabisa. Sio kama najigamba, ila mbali ninafikisha. Njomana ananiganda ganda kama pochi, ananiganda. Njomana nampanda panda kama kochi, nampanda. Minajua wapo walosema unifai, etia tuendani wanajichosha na kujipa tabu. Oh, wapo losema umetoka na Masai, tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu, ila mindo ni shapenda, shapenda. Sioni sisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Singoki kisiki, oh, nishapenda, nishapenda. Sioni sisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Agi singoki kisiki, musijipeta.
Mabu, 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 la 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 mabu. Mabu, 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 la 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 mabu. Hawapendi kuniona na wewe, eti nimekaa nimechu na wewe. Wanatamani niwe nimekwisha.
Kwani unadaiwa kodi? Olele.